nikupe nini leo? Nieleze ipi leo? Utakula wapi leo? I won't say papa, you love me, make me crazy. The way you touch my body, everything is okay. Mfano kinitazama kama ndege tunaofanana, tujikaze tumalize
ujana,
wakuite baba niite
mama.
Nilishaumizwa usipandwe bandeji, kwako nimemaliza energy. Your love sita ukiwa kwa bedi, nakini itanatika baby. Kuhema. Ni kama njiwa wanaandana, minawe siyafutwa fatana. Hivi dhambi kwa ni kupendana, sambona mina kupenda sana. Mfano kinitazama
sama
kama ndege tunaofanana, tujikaze tumalize
ujana,
wakuite baba niite
mama.
Nilishaumizwa usipandwe bandeji, kwako nimemaliza energy. Your love sita ukiwa kwa bedi, nakini itanaitika baby.